just to kiss, baby. Ulevo niacha, uli niacha ukithani ntajutia. Kumbendo kwanza, napiga goti kwa familia. Nimewakosea, nomba msama sitorudia. Na usije waza, itafika siku ntakulilia. Kama ulihisi, umenipanuksi, umefeli. Jana umefisi kwenye mapenzi, tapeli. Najiamini kwa uzuri, unani game so sweet. Sina scandals za kihuni, so anytime I can be somebody's wife. Chukulia.
Simple.
Mimi siyo.
Simple.
Watu naona wako.
Simple.
Umewaingiza wanaume wenzako kwenye shida. Mana amu nao sina vinyegeshi vyote vimedunda. Umewaingiza wanaume wenzako kwenye shida. Mana amu nao sina vinyegeshi vyote vimedunda. Kwizi hata hisia za mapenzi mekufa. Hata nikimuona na wapenzi na shindwa stuka. Kama ulihisi umenipanuksi umefeli. Jana umefisi kwenye mapenzi tapeli. Najiamini kwa uzuri, unani game so sweet. Sina scandals za kihuni, so anytime I can be somebody's wife. Chukulia.
Simple.
Mimi siyo.
Simple.
Watu naona wako.
Simple. Simple. Girl, I'm loving you. You are so beautiful. Never gonna feel it, sell it. Never gonna sell it, pull it. Lordy boats view, if you not catch the cruise, yeah. I swear I'm never letting go, never letting go. I swear I no go miss your call, no go miss your call.